kanda timana data reka mvuge ibigwi byayo kandi nshimire ubuhanga n'ubwenge muntu usumba ibyo yaremye uri mu ishusho ryayo muntu usumba ibyo yaremye uri mu ishusho ryayo nzajya niyambaza Uhoraho mu gitondo uko mbyutse nidawe nyir'ubuntu ngushimiye kuramuka marayika murinzi nkwiranye ijuru y'umunsi marayika murinzi nkwiranye Roho w'Imana n'umuremyi wowe ngenda n'iteka uzuntera ubutwari maze mbone gutsinda shimwe shimisha abandi nzi ko nkiri Imana shimwe shimisha abandi nzi ko Kanda timana data reka mvuge ibigwi byayo kandi nshimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge muntu usumba ibyo yaremye uri mu ishusho ryayo muntu usumba ibyo yaremye uri cyose ndi mu misa nyagasani nkwiragize neza amatwi ijambo ryawe nyeshi ntumwa witoreye zama amazi inkuru nziza mu mahanga yo ku isi zama amazi inkuru nziza mu mahanga bakiyenga jizi dukora tubimama twitubihorere maze ducinyakadiho tutimani dukunda kuri isi turabawe tutimani Imana data reka mvuge ibigwi byayo kandi nshimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge muntu usumba ibyo yaremye uri mu ishusho ryayo muntu usumba ibyo yaremye uri mu ishusho ryayo Kanda timana data yo mugenga wa byose yaduhaye umutima umwe ngo dukundane ugacu ngo dukundane ugacu tubone kuyikunda ngo dukundane ugacu tubone